Chumba kiruzi weka tapeleka moto.
Iwe wamisi wachawi waleone, si wanapenda wakonja tusipone.
Na mini memisi wachawi waleone, si wanapagiria nipungue nisremnene, nisremnene. Nime wamisi wachawi ya ho, ho, ho.
Aha, wow.
Nilifunga na wachawi.
Yeah, Mose, you're hitting it.